iskuulka carfaad ee magaalada Baydhabo ayaa way barla ka goobday xaflad la ka dooraday gudoomiyaha ardayda midowga iskuulka iyo ku xigeenadiis walibana ardayda anshal odayna tartamayaal koonis ka jiraan kuri iyo gibdha markii saaxad dhamaaday tartanka doorashada iyo waliba natiijada ka dhawaaqay gudiga doorashada ee iskuulka
ee natiijada hubana kamarii gudoomiyaha meeba tartamayaal qof oo magacaadu sale Abdigariin Ahmed Adam iyo Abdulrahman Abdullah Ali gudahan gudoomiyaha odotay oo lagu odayay meeba 409 qof ee Abdulrahman Abdullah Ali meeba helay tumishan oo kumide Abdigariin Ahmed Adam isna helay 90 oo helay odotay laabayn meeba 8 markaa meelaysay meeba gudoomiyaha lanka doorday ama kanagaday Abdigariin Ahmed Adam oo banan gudub musharra gudoomiyaha ku yeen meeba tartamaysay ilaa iyo lam gibrood ee Amira Maxamed Nuur iyo Nima Ugaas Nishow ee guud ahaan wala dooradan may buu ama odote dooradii may buu 409 ee Naima Waasi Shoobana kamari may baa helay 20 ee Amira Maxamed Nuur yaan saaso kale baa helay 82 odote laabayn may buu 9 meelna may baa gudoomi kuwayn laga dooraday Amira Maxamed Nuur wax guuleysay ee toban aan gudub musharax hoqayaa guud ee iskuulka amidowga ardayda iskuulka Arafat Primary Secondary School meeban tartamaysay ilaa 8 kan kowad meeb waa Abdulli Hassan Abdunur Ishaaq Maxamed Ali iyo Maxamed Ishaaq Hassan walaa odayeen meeb waa amangadeen gudoomi ee guud ahaan ee musharax gudoomi ee hoggaayaha musharax hoggaayaha walaa odayeen meeb waa 107 ee hoobar kan kowad bilaabay Ishaaq Maxamed Ali meeb ka guuleystay ma helay 22 od helay Maxamed Ishaaq Hassan usin saaso kale meeb helay 34 ee lankeleero Abdulli Hassan Abdunur isin may beelay 4 od odotay laabeen guud ahaan may buu ee musharax hoggaayaha siyaad odaha laawti meel markaa may ba guuli karatay oo ka dooraday hoggaayaha guud ee iskuulka midowga arday iskuulka Arafat Primary Secondary School Abdulli Hassan Abdunur wabillahi tawfiq assalamu alaykum
dhanka kale hanu kumid ah ardayda iyo macallimiinta iskuulka iyo hanbalaya iyo wali badardaaran hanjeediyan hubno aan tartamay doorashada gudoomiyaha ardayda iyo waliba ku xigeenadeys
guud ahaan ardayda dhigtaas iskuulka Arafat way baan hanbalayay gudoomiyaashii oo hoggaayaashii la dooraday iyo waliba lahaantiyo walaay horaan gudoomiyaha suubiya intiyo wal ku bedelan saayid wal ku bedelan maadaan aan arbaabiri saaman indiyo galnin gooryan haana sala hambalyo hambalyo gudoomiya ka dhawaala
magacayga Abdunaasir may ba hambalyay ardayda tuuga Arafat anoo aha may ba hambalyay gudoomiya ama gudoomiy ku xigeenka ama horeyaha guud inay ardayda la shaqeeyaan
oo taswiid odayowe gudoomiyalkan ardayda ka safan oo maartay geek lan oday oo kumida gudoomiyaha iskuulka Arafat ee dhiniga ardayda Abdikariin Ahmed Adam meelana gool wacan inii ismaaclamiinta iyo ardayda iyo isku dubidda iyo inay kala shaandheenta iska dadaala iyo inay isku dadaala martay ixtiraamka macallimiinta iyo ixtiraamka ardayda inay isku dadaala saasoo kale gudoomiyaha ku xigeenka Amir ayaana martay rajay martay maasha Allah gabar eed hulkaran ay oo bashaasha martay walbarsheen idan fayla yar meeba fadaanay inii ardaydi martay dhaganto oo gabdhoogi hadubto oo maartay macallimiinta hejo maartay in ixtiraam iyo wadahariir badan ku dhahayaan oo eedan dadaalayona saaso kale hoggaayaha oo ah Abdulli Hassan isuna eedan ka hanbalayay geega meeba ka dhigay meel doorasho eed oo maartay cadaalada ay meel ka dhigay gudoomiyaha aan ka weynay Abdikariin Ahmed oo arday eed maasha Allah oo dadaalo oo macallimiinta seedan ixtiraamo maartay isku dubidda iyo macallim iyo ardada iyo in iska hiir isuna eedan ka feelahay geega maasha Allah eedan ka hanbalayay
Unka dambeyntii tartamayaalka ka guuleysaday doorashada ayaa mahadnaqeen ardayda iyo dhammaan maamulka iyo macallimiinta iskuulka Carfaad ee magaalada Baydhabo.
Marka koowaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan mahadnaqay, markii labaad may bantan ku mahadnaqay ardayda ee dooraday ihaan in dooraneed eedeedan maasinin.
Ba guuleysay oo kaynta ardayda midowga Carfaad eedeedan maasinin dadkii odayeen iyo haaninka odayneba waana insha Allah saasam maasi
markuu wadi ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadnaqaan ilaahay in suurta gali intoon geeg hafudun safarinnin qabsanta oo aan aninka guuleysid gudoomiyaha midowga ardayda iskuulka Arafat Primary and Secondary School ardayda idoorati iyo ardayda in doornay meel balaayoon hambalyo hambalyo dadkan ila tartamayeen iyo noo meel balaay isiin hadii si aad ka guuleysid way ka isiin meel ka guuleysid doontana toogada kala marama taray again marama isiin iska diyaasin laha ardayda iyo macallimiinta iyo maamulka isiinayay sinaha hambalyo dhamaan ardayda iskuulka Arafat.